kulega mzalwane. Kulega, kulega mzalwane. Kulega, kona balwa nempumelelo yako. Yeah, kona balwa nesifiso sako. Bakhohla ke labantu langaphandle. Kulega mzalwane. Kulega. Yeah, 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 yeah. Pray every day ungakhathali. Pray ekuseni ungalibali. Kunezitha langaphandle. Noma masileka nabo kodwa ngeke wazi bakufiselani. Maybe abafuna uphile. Maybe abafuna uphumelele. Thandaza. Kulega. Umthandazo yokusiza. Umthandazo yokufikela. Silwa nemimoya. Kulega ntwana yami. Kulega ntwana yami. Kulega mzalwane. Kulega. Kulega mzalwane. Kulega. Kona balwa nempumelelo yako. Yeah. Kona balwa nesifiso sako. Bakhohla ke labantu langaphandle. Kulega mzalwane. Kulega. Yeah, 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 yeah. Baphelile abantu. Amathuna yanda every day. Sekukhona nabafuna ukubona ithuna lami. Kodwa mina pray to Lord Jesus. Yeah. Every day. Oh, anyazo uzongivikela. Yeah. I'm the man I am because of God. Everywhere I go I pray to Lord. He helped me do it well. He came through when I needed him the most. Kulega mzalwane. Kulega. Kulega mzalwane. Kulega. Kona balwa nempumelelo yako. Yeah. Kona balwa nesifiso sako. Bakhohla ke labantu langaphandle. Kulega mzalwane.